Monastir ikosa rikozwe hariya n'ikipe ya US Monastir igiye kurengurwa na APR Basketball Club. Ikosa rigiye kurengurwa n'ikipe ya APR Basketball Club. Amakipe rwose ntarimo gusiganwa na gato. Ni mbiri mbiri nkuko Jean Claude akunze kubyivugira. Aragihariya Williams. Williams umupira uhayende arawe musubije ntore. Williams agerageza atatu meza cyane 58. Williams utagaragara cyane mu gutsinda ariko yagize amahirwe yo kubona umupira aragerageza akawutanga cyangwa se agatsinda. Arazamutse Noel Obadia. Noel Obadia nibutsa ko batanu ba mbere bari mu kibuga ubu ngubu ku ruhande rwa APR ari Noel Obadia, William Robbins, Tom Bush wa Mukota, Ntore Habimana na Mohamed Ahmed Nasser. Minota hasi yumwe isigaye kugira ngo iyi karita ya gatatu nayo irangire. Anamasegonda 41 gusa. Manota ni 58 kuri 48. Ikinyuranyo cy'amanota 6 bigaragara ko ikipe ya APR igiye nanone kwegukana iyi karita ya gatatu. Karita ya gatatu bivuze ko 3 zose yagiye zitsinda. Aragiramutse Nasla kwa Williams. Williams agerageza 3 ariko reka da umupira wifatiwe na Crawford. Crawford arawuzamukanye awuhaye uriya nimero kabiri Ashraf arazamutse kugerageza 2 ariko umupira reka da abiri meza yuyu Farse Rahiani. 58 kuri 50 amasegonda asigaye ni 10. Ubona ko uyu mukinyi Obadia ntago rwose ayo masegonda afite icyo amubwiye. Karita ya gatatu ikaba irangiye ku manota 58 kuri 50 Jean Claude. Hasigaye iminota 10 gusa kugira ngo tumenye uko uyu mukino uza kurangira. Twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko nyuma y'uyu mukino haza gukurikiraho umukino uza guhuza ikipe ya AS Douane yo muri Senegal iza kubiri mu rugo n'ikipe ya Rivers Hoopers. Kugeza ubu ngubu itaratakaza umukino n'umwe. Muri karita ya kane Jean Claude twitega iki?
Nibyo Edi, twakwitega ko ikipe ya APR Basketball Club ibona ko nyine ariyo ifite inkota rero burya nyiri inkota bavuga ko ari ifite ayifasha karumyo bariyo bari imbere n'amanota 58 ni ugufatika.
Jean Claude ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, reka mu buhanga bw'ibyuma bongere bagerageze kumudushakira. Ariko mbibutsa ko karita ya gatatu imaze kurangira ku manota 58 kuri 50 y'ikipe ya US Monastir. Kugeza kuri uyu munota umuntu yavuga ko ikipe ya APR ikomeze kwitwara neza. Iramutse itsinze karita ya kane bishobora kuyiha amahirwe yo kuzakomeza kuzajya gukina mu mikino ya kamarampaka izabera i Kigali mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu. Ni ku nshuro ya kane iki gihugu cy'u Rwanda kizaba cyakira iyi mikino ya nyuma y'igikombe cya Basketball Africa League. Umukino ukaba ukomeze, abakinnyi basubiye mu kibuga. Karita ya kane mukanyira bitangiye. Amanota ni 58 kuri 50 ya US Monastir. US Monastir ikipe yavutse mu mwaka w'1923 mu gihe APR Basketball Club yo yavutse mu mwaka w'1993. Jean Claude Munyandi ndatukugeze kuvuga ku bijyanye n'intera y'umukino wa basketball. nicyo irushanwa rya basket rimaze guhindura kuri uyu mukino cyane ku mugabane wa Afrika ariko noneho tuvuge ku Rwanda nsigaye mbona haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se iyo hagiye kubaho imikino muri shampiyona ya basketball mu Rwanda usanga iyi mikino isigaye yitabirwa cyane muri iyi minsi mu Rwanda
nibyo navuga ko intandaro ya byose cyangwa se impamvu ya byose nta yindi ni igikorwa remezo cyabonetse muri 2019 nta kindi nyine ubwo ni Kigali Arena iki gikorwa remezo nyine cyatumye nyine imyumvire y'abanyarwanda muri basketball yiyongera bavuga bati natwe ibyo birashoboka dushaka kubona ikibuga gifite ishusho nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo nyine cyahise kibusinga cyangwa se cyongera ako gashyuhirane n'agashyuhe mu bafana hanyuma babikurikiraho ko n'irushanwa abayobozi b'igihugu b'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'imikino ibyo ndavuga minisiteri ndetse na federasiyo bashyizemo izo mbaraga zo kuvuga ngo iri rushanwa ryo gutangira reka abantu tubarye avance cyangwa se abantu tubatanga umushi dusinye na bar kuhuriza irushanwa imyaka itatu yikurikiranye imyaka itatu yarashize bariyongeza ubu ngubu bazageza muri 2028 ariko bakira finali cyangwa se bakakira nibura na conference bigaragare ko ku buyobozi ari ubuyobozi bw'igihugu ari ubuyobozi bwa siporo bagerageje kwinjiza filozofi mu bakunzi hanyuma rero n'amakipe ariyubaka hazamo rero n'ako gatinyane kuko ikipe ya patriote ariyo yatanze intangamugango zikaba zifite twebwe turitabire ku nshuro ya mbere kandi tugize umwanya mwiza kugera muri karegasi kiba ari ikintu gikomeye cyane edi hanyuma rege nayo iragerageza ishimaho hanyuma ate nayo ndiraje nubwo mbizi nyine kugeza ubu ngubu bitayoroheye kora amanota 58 ya yesu munasiri yaciyeho kugeza ubu ngubu ariko nayo ikavuga iti umugeni we nta gusubira inyuma ari nacyo kigaragaza urwego ikipe zo mu Rwanda zimaze kugeraho bamwe banavuga bati ikipe ya patriote yaduharuriye umuhanda ntabwo ukuyeho n'uko ikipe y'u Rwanda nirwo bwakira zino faze za nyuma hafi ya zose hariho n'uko ofisiya cyangwa se amanota ikipe ya patriote yakoreye muri irushanwa rya bare ari nayo izi kipe zirimo gusengera u Rwanda zigenderaho ku buryo ntaguzumva ngo patriote cyangwa ngo rege ngo bagiye gutangira mu kayunguruzo k'amajonjoro ya bare aho dusanga buri gihe ahita atangira mu rwego muri uru rwego rwa nyuma muri uru rwego rw'amakonferanse yaba sahara cyangwa n'izindi zishobora kuzaza niyo mpamvu rero tuvuga tuti bare yazamuye urwego ku rwego rwa afurika nkuko twatangiye tubivuga mu rwanda basketball imyumvire irazamuka mu makipe abakinnyi barahembwa amafaranga akayabo kugeza ubu ngubu ahubwo icyo umuntu yakwibaza ati uruhare rwo kuzamura abakiri batoya noneho ruri hehe pourcentage cyangwa se amanota twaha amakipe yacu nubwo nyine afite inyota yo kwitwara neza muri bare abana bato bazamura kugira ngo nabo bigaragaze barangana gute icyo ni ikibazo ngo twazakoraho gukoro ariko kugeza ubu imyumvire ubwitabire ku kibuga bose muri basketball yateye imbere uburyo bugaragara biturutse ku irushanwa rya bare ariko cyane cyane binasayidiye cyangwa se binagize uruhare n'icyo bita volonte politike abayobozi bukunda basketball byatumye bikurikira no mu basigaye bose ariko ihurizo cyangwa devoir cyangwa umukoro ikaba ari ukuvuga ngo nibyo bare amakipe ntakomere yo mu Rwanda ariko nanone ntibibande cyane kujya kugura abakinnyi bo hanze kuko barakosha ahubwo uko baza n'umukinnyi wo hanze aje ari ku rwego umukinnyi wo mu Rwanda ashobora kureberaho akazamuka ayo mafaranga y'akayabo baha bano bakinnyi ba badia bano ba dariyo hanze bakabaha n'umwana w'umunyarwanda uvuka inyamagari cyangwa uvuka inyaruguru ebyirwemo
ibintu birasa nk'ibyahinduye umurisho hano kuri arena y'i Dakar aho kugeza ubu ikipe ya US Monastir iri imbere n'amanota 61-58 twibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko kubera gahunda y'iyi mikino tutashoboye kubagezaho amakuru yacu asanzwe tubagezaho guhera isamuya n'igice z'umugoroba ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi ayo makuru muraza kuyumva asubiwemo ku isaha ya saa tatu z'ijoro ubwo turaya bararikiye hagati aho umukino uracyakomeje hagati ya US Monastir na APR Basketball Club ikipe ya US Monastir irimo yesubiyeho cyane muri iyi karita ya kane ari nayo ya nyuma bigaragara ko irimo gushakisha nibura nayo gutahana intsinzi ya mbere, kandi umuntu niyavuga ko batafite amahirwe. Jean Claude Munyandinda, ikipe ishoboye gutsinda iyi mikino yose isigaje, nayo umuntu ntiyahwema kuvuga ko amahirwe yayo akiri ijana ku ijana yo gukomeza muri makipe atatu ashobora kuzajya I Kigali mu kwezi kwa gatanu kurangira.
Anibyo nibyo burya nta muntu utsinda burya iyo utsinda nyine hari intambwe uri gutera birumvikana ko baba yiyongere amahirwe nubwo baba bategereza batenda sakini za byari tsinda ariko ntituzi cyane ku mwanya wa nyuma ari nayo mpamvu intsinzi ya Yesu Maratiri ni ukuvuga ko ni akaga gakomeye cyane ku ikipe ya Perezida Football Club kuko na wa mwanya wa kabiri yari iriho ubwo watangira kugeza intorezo kuko mu kanya haraza kuba ishiraniro rya ikipe ya AS Rwanda ishaka nayo kwihorera ivuga iti rivaje upaze yaransinze ariko ndi mu rugo reka nandi ntange ubutumwa bisobanuye neza ko ateza akwiriye kuza muri ya gahunda ya muntsindi rero ndaye kuvuga iti ok Yesu Maratiri yadutsinze wenda duhane nayo nitsindwa karaba agahenge kacu ibyo rero ntabwo ari byo APR yaba yifuza mutsinde ntabwo ari ikwiye gukoreshwa hano kuko ntiwamenye ngo ejo biragenda bite aha rero gutsindwa kwayo ni akaga gakomeye bagerageze muri minota irindwi isigaye kinyuranye cy'amanota arindwi ntabwo ari kinini cyane ku buryo batagikuramo ariko nanone birahararizwa edi aha ngaha naho umutoza niho bigaragaza ati ese wa mutoza azi gusoma umukino ese wa mutoza amakarita yose yakinnye biranga aha rero niyo mpamvu rero iyo umutoza hari ibikenewe cyane reka tegereze muri minota irindwi isigaye turebe niba APR igombora cyangwa se niba ibintu byayo bisubira irudubi kurushaho.
Ibi ahanini bikagaragarira ku kuba uriya mukinnyi twahoze tuvuga Darion Hunt kuva amaze kuzuza amakosa ane umutoza yafashe icyemezo cyo kuba amwicyaje kugira ngo adakora irindi kosa rimukura mu kibuga burundu, kuva avuyemo nibwo watangiye kubona ikipe isubira inyuma cyane ingi ya APR. Lance ya mbere y'uyu mukinnyi Obadia ikaba igiyemo amanota ni 55 kuri 61, ikindi na nyuma cy'amanota 6 ya kabiri nayo igiyemo arazamutse Lahiani kwande abiri meza rekada umpira wifatiwe nande na Aperi Adonis Fila mu bijyanye n'amanota uyu munsi utigaragaje cyane. Adonis Fila kino kwande kwa Williams agerageje atatu meza rekada abiri wapi biranga robo ikipe ya US Monastir kwa Marcus Crawford umaze kuzuza amanota 26 yose muri uyu mukino yaragerageza abiri ariko biranga. Adonis Fila arazamutse ariko nawe barawumwambuye habayeho gukora ikosa rikorewe nde hariya Adonis Fila. Ikosa rikozwe hariya reka dutegereze turebe ukoze iryo kosa hano nibaza bavuga ko ari Adonis Fila wagerageze gufata umupira ariko mu nza yo kufata asanga ateze uyu mukinnyi nomero 7 Usman Mamui ubwo ni ikosa rigiye kurengurwa ngira ngo n'ikipe ya US Monastir. Iminota isigaye ni 6:28 ndabona uyu mutoza wa Aperi atarimo kumva uburyo ikipe ye irimo gutakaza amanota, mu gihe uko gutakaza amanota ahubwo byongereye imbaraga ikipe ya US Monastir. Twakomeje kuvuga ko nayo igifite amahirwe yo gukomeza nubwo yatangiye nabi. Jean Claude, iminota isigaye ni 6:28.
Nibyo, iminota 6:28. Aha rero bikaba ari ihurizo ritoroshye ku ruhande rwa APR Football Club, ariko binashoboka urivuga ko mu kinubanza bakinye ni ikipe gihangange bagombye gukizwa na mbuga ikizwa na mbuga ni kwa kundi nyine Obadi ya Noel yagize atya agakina manota atatu yatumye bagera ku kiniro banganya noneho bangubwa ko hitabazwa iminota itanu yiyongera overtime nayo yatumye aperi batezwa kurebe ibona intsinzi igakira n'ikinyuranyo cy'amanota atanu aha rero ntekereza ko bitagombye gutegereza icyo gihe cya nyuma kuko burya no guhangayikisha abafana nawe utiritse ntabwo ari byo wishyura yakwishyura kare utinda agatsinda kare guhangayikisha imitima y'abantu ntibibe ngombwa nibibe bigikenewe aha rero nicyo gisabwa aperi basketball club kwishyura amanota atanu mu minota itandatu ni ibintu bishoboka cyane biba ari iminota myinshi ushaka kwishyura aba yumva ari mikeya uwashyize n'ikinyuranyo akavuga ati ni myinshi ndabona rwose iminota itavaho iri aha rero niho nicyo twita nyine ko ari amahina ibyo twita ko ari amahina ikipe ya yesu munasiri bigaragaza nyine ko yazutse mu ntiya byita ko yatangiye kuzuka kubera yuko yagiye itsindwa ndetse n'ikinyuranyo kinini cyane ikipe yashyizemo ikinyuranyo gitoya ni apel nayo izindi zari zayishyizemo ikinyuranyo cy'amanota menshi ubu rero niba itangiye kuba yavugutse noneho natwe dutsinde bivuze ko nyine bafite indi migambi mishya ari nacyo gituma suspense ishobora yarakomeje kwiyongera hano muri conference ya sahara bitandukanye cyane wenda na conference ya niri aho wabonaga hari ikipe yaje nyine nko gutanga amanota cyane iyo ngiyo nta yindi ngira ngo ni ikosa anti sportif rya Obadia ngira ngo rishobora gukora ku ikipe ye edi ngira ngo akenshi iyo umukinnyi aba yafurisire cyangwa se iyo umukinnyi yari yizeye kuba inyenyeri mu mukino runaka ntibigerweho rimwe na rimwe usanga arimo gukora amakosa twakwita y'ubupfapfa aha rero nicyo agomba kwitonda kuko niba ari umukinnyi ugenderwaho agomba kwirinda amakosa APR 56 US Monastir 61
US Monastir imaze kwinjiza irindi nota 62 63 kuri 56 iryo kosa rikozwe na Obadia nk'uko wari ubivuze ikosa anti sportif cyangwa se mu cyongereza unsportsmanship foul umupira ukaba ugiye kurengurwa n'ikipe ya US Monastir arawufashe Rahiani kwa Crawford Marcus Crawford ikipe yamaze kwigarurira icyizere arazamutse nimero kabiri Ashraf Ganuni abiri meza cyane barayanze ariko usifuza arayanze habayeho ikosa rikozwe na Rahiani 63 kuri 56 umukinnyi Dario Hunt akaba agarutse mu kibuga Dario Hunt wamaze kuzuza amakosa ane bisaba ko byasabye umusifuzi kuba mwicaje kugira ngo adakomeza gukora andi makosa yatuma ikipe ye imubura arazamutse nde hariya Obadia uyu munsi bamufashe rwose kugira ngo atsinde amanota byabaye ingorabahizi yaragerageza atatu hariya nde Adonis Fila ariko biranga umupira uhawe Marcus Crawford arawujyanye kwa Rahiani abiri ni kosa 65 ikinyuranyo cy'amanota 9 yose Jean Claude Munyandinda ikipe ya Peri kwikura kuri uyu mukino uyu munsi banza biza kugorana
yaza kugorana birashoboka rwose niho nkaho byerekeza ari naho ubukeba wenda ntabwo muri basketball buratangira kugira ubukana bwinshi nk'uko tubona mu mupira w'amaguru impamvu bivuga gutyo ni uko abafana b'ikipe ya Rayon Sports muri football ndetse na APR football club iyo hari ikipe yaserutse gutya mu irushanwa nk'iri ngiri rikomeye ry'ibiri kimwe ikipe yigaragaza usanga ahubwo umukeba aba ari ku majwi avuga ati nyaboneka iyi kipe ntigere kure muyitsinde dore yaratujujubije ubu ngubu nuko wenda muri basketball ikipe ya Rayon Sports mu Rwanda umukeba ukomeye wa APR nta kipe bafite ya basketball ikaba wenda hari ya debatere do club na patriot nabo urwego rw'ubukeba utaragira hejuru cyane, ariko ubundi abantu batangira kwibaza bavuga ati APR ibintu bikoze ni ibiki, kugiye gukora ibitarigeze bikorwa n'undi wese mbere, kugiye gukora ibara. Gusa wenda haracyari imikino, ariko aho bigeze ikinyuranyo cy'amanota 13, ikinyuranyo kinini cyane, ariho amanota 3 meza cyane amaze kwinjizwa n'umukinnyi Chris Crawford, bigaragara ko ibiza korohera APR kuri uyu mugoroba. Ni umugoroba bazarota igihe kirekire kandi ushobora kuba intandaro yo kujya hacushumuka kurushaho.
Iminota isigaye ni 5 n'amasegonda 2, usibye ko umuntu yavuga ko iyi ni iminota myinshi cyane mu kino wa basketball. Ni iminota myinshi cyane ku ikipe ariyo yose, amanota 57 kuri 69. Ikosa ryari rikozwe n'uyu Sadio Doucouré, arazamutse Obadia kwa Williams awushubije Obadia arazamutse agerageza abiri meza, 2:59, kinyuranyo cy'amanota 10, iminota isigaye ni 4 n'amasegonda. Crawford rwose uyu munsi wigaragaje bitabaho, amanota 29 yose mu mukino umwe, arazamutse rahiya ni ari ku ikosa hariya. Habayeho ikosa, kipe ya APR irimo gukora amakosa menshi cyane. Si kwa kundi uza ufite icyizere cyinshi ukabona icyo cyizere cyawe nta musaruro kirimo gutanga, icyo gihe habaho kwiheba bigatuma ukora amakosa menshi cyane. Ibi ni nabyo birimo kuba kuri iyi kipe ya APR. Nanone umuntu Jean Claude ari ikibazo nigeze kukubaza kare mvuga nti uyu mutoza ko yafasha abakinnyi akabakinisha iminota myinshi cyane muri karita za mbere, none bigeze muri karita ya 4 bigaragara ko abakinnyi ingufu zisa nkaho zashizemo.
Nibyo biragaragara ko yibanze ku bakinnyi bamwe barananirwa, abandi arabicaza n'ubwo ubushobozi byose n'umukiza ntaherukamo. Ibindi byo kutamenya nyine gukora balance nziza mu bakinnyi no kumenya igihe muha iminota ikwiye, bitabikoze rero baragukosora. Hari fagiteri nyinshi, ariko ikosa wenda umuntu atamubabariya wenda ni ukuba yarazanye abakinnyi. Hari abakinnyi nk'ubu batigeze batandagira mu kibuga, abakinnyi nka ba Chris Rita, abakinnyi nka ba Dan Chimasa. Niba barazanye abakinnyi ukumva ko bazanye gusa muri squad bakaba batari bushobora gukina, Afazari wagenda wenda byaruta, Afazari ubwo ari mu gitwayire byaruta, nyine ugashaka n'abandi bakinnyi kuko byari bishobotse ko wakwitabaza abakinnyi ushize ku ruhande wenda ukeba no kuba wenda haragiye haruvugwamo kutumvikana neza mu mikinire mu bakinnyi hagati yabo na Patriot. Ariko hari abakinnyi aho ba Gaston ni izina bakunda kumuhimba sizaho byaturutse ubundi n'imbize yegemye ndayisaba mu mukino ushaka kugufasha. Abakinnyi ba Kize nka Kize Habumi Ntwari ni abakinnyi bashobora kugufasha, ariko wenda Aperiko yaravuze ati uyu mwaka Patrick yabaye mukeba twayikuyemo umukinnyi witwa Dickson nawe aza kuturumbira aza kuduhombera. Bigaragare ko kuba we wazana abakinnyi nk'aba ngaba bitazabakinisha ugira ubwoba bwo kubashyiramo ngo badatanga ikipe, ubwo bigaragare ko ari ikibazo. Bigaragare ko nawe ubwawe niba wiyizeye ukinisha abakinnyi 9 cyangwa abakinnyi 8 ufite 13, ubwo nawe hari akabazo umuntu yamushyiraho. Ariko reka tuyeteretse ku buryo itararenga diferanse y'amanota 8 ishobora kuvamo tukaririmba indi ndirimbo, ariko nyine byose biraharanirwa cyane cyane ko ntawe usangira n'udakora muri Girwema.
Byose biraharanirwa. Hariya abasifuzi barimo gusuzuma ikosa rishobora kuba ryabaye kugira ngo bamenye ikipe yakoze iryo kosa, niba ari uyu mukinnyi Obadia warikoze cyangwa se niba ari ikosa ryakozwe na Lahiani. Katurebe hariya asa nkaho bamusunitse aho kugira ngo ashobore gufata umupira ariko akikubita hasi. Iminota isigaye ni 3 n'amasegonda 51. Umukino utoroshye rwose uza gukurikirwa n'undi nanone uza kuba ari umukino ukomeye cyane, aho ikipe ya Ice Duane iza kuba ihura n'ikipe ya Rivers Hoopers. Kubafana ba Peri aho bari hirya no hino, ndibaza ko Jean Claude Munyandinda baza kuba bari inyuma y'ikipe ya Rivers Hoopers.
Nibyo bavuga bati tsinda n'ubundi baratsinze, umwanya wa mbere n'uwawe byo ni muratsinda. Ubwo baba babikora nyine mu rwego rwo kuvuga ikipe ya Ice Duane inahita gushyikira cyangwa ikanaducaho. Niko bikunda kugenda rero mu mikino nk'iyi. Uwo utifuriza kukujya imbere nyine nawe mu misamire ugerageza kumukasa cyangwa se kogeza uwo bahanganye. Muri Rivers Hoopers nyine yo basa nk'aho bayihariye umwanya wa mbere, bakavuga bati ikipe ya Ice Duane yamutsinze nayo nyine yayigiye mu mubare w'ibitugi imbere ziturusha. Iravuga iti rebe kadufane usanzwe ku isonga. Aha rero niyo mpamvu ibyo twarimo tuvugaho mu kanya tuti iyo bigeze aho ngaho utangiye kuvuga ngo uriya aramuntsinda n'uriya azamuntsindira, nanjye kariye mwananiwe kumwitsindira, usanga byatangiye kuba ibibazo. Ariko nyine iyo byageze uremera nyine ugafana umuntu utatari urundi rukundo, ahubwo ari ukugira ngo uwo wifuza ko amugutsindira nyine abigereho. Byumvikana ko Aperi irabifana byanze bikunze ikipe ya Rivers Hoopers kugira ngo irusheho gutumbagira mu manota, ari nako yongera amahirwe ya Aperi kuba nibura yagumana umwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri mu gihe yabitsinzwe, kuko iminota 3 n'amasegonda 50 turi kubona hano ni igihe kinini cyane, ishobora kugira cyo kikamata ikongera nk'uko yabigenje ku mukino ubanza. Birashoboka byose, reka dutegereze turebe. Gusa nyine nicyo kiri kugaragaza ko muri ino tsinda harimo suspense cyangwa se ko harimo ayo matsiko, kandi amatsiko abakurikirana imikino Edi Rwema niyo tuba dukeneye.
Amakosa menshi cyane arimo gukorwa n'ikipe ya APR mu kanya. Nanone uyu mukinnyi Obadia akaba akoreye Rahiani amakosa, bivuze ko Rahiani agiye kubona lance ebyiri zongerera amahirwe ikipe ya US Monastir. Umukinnyi Obadia umaze kugeza amakosa ane yose. Umukinnyi ubusanzwe ikipe ya APR yari yiteze ko igomba kugenderaho, lance ya mbere ikaba igiyemo 71-62. Iminota isigaye ni 3 n'amasegonda 33. Ya kabiri nayigiyemo 72-62, ikinyuranyo cy'amanota 10 yose. Arazamutse Ntore Habimana, ariko habayeho kumukorera ikosa rikozwe n'uyu nimero kabiri Ashraf Ganuni. Ikosa rikozwe na Ashraf Ganuni, Ntore akaba ari buhabwe amahirwe yani nukurengura kubayeho. Arazamutse Ntore kwande Adonis Fila atatu rekada biranze. Ntore yaragerageza atatu ariko biranga. Umupira nanone kwa Obadia kwa Adonis Fila arazamutse agerageza abiri meza nikosa. 68-72 nikosa, abiri nikosa. Umuntu akaba yakwibaza impamvu Jean Claude Munyandinda iyi kipe yo itarimo gukinisha ayo mayeri yo gukoresha adversaire amakosa, kuko nibyo byatumye ikipe ya APR abakinnyi bayo bicara hanze kubera amakosa menshi bakoreshejwe. Umupira ariya wifatiwe na Marcus 68-72. Marcus urimo kudunda umupira rwose yitonze, bigaragara ko nta kikwiye kumwihutisha. Kuri bo ibaza ko intsinzi bamaze kuyitahana. umupira hariya wifatiwe nande nanone na Majok. Majok ikosa rikozwe na AP. Minota isigaye ni 2:33. 72:70 kuri 100.